My love for you has gone to it. Gone to it. Yeah, 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 yeah. Sifa zote kwako Mungu muumba. I'm amazed vile unini umba. My love for you has gone Uganda. My love for you has gone Uganda. Sifa zote kwako Mungu muumba. I'm amazed vile unini umba. My love for you has gone Uganda. My love for you has gone bananas. Sifa zote kwako Mungu muumba. I'm amazed vile unini umba. My love for you has gone Uganda. Sio kila kitu kwangu helani. Haiwezi to protect from the sun melani. Ngozi imeshika rangi cheki melani. So sweet. Nina ngozi soft, sihitaji soft. Where? Mzekope ni hard, iko soft. Where? Sauti tulipewa nyororo. Inaweza funga dogi. Wakikuliza who's that? Ni boy mrich amefuga goose. Bumps. If you have anything fishy, just come. Mini na ugali si fichi, welcome. Meno ziko strong, si hupiga megabyte. Zikuwa mekwa shingo juu hatuja meza, but hapo zinachora, Adam's apple. Wacha baba itwe, I am able. Siwezi fed, FedEx. I'm never sick, headaches. Ati, I have a running nose, Usain Bolt. Cause I have a loving God, Usain so. Sifa zote kwako Mungu muumba. I'm amazed vile unini umba. My love for you has gone Uganda. My love for you has gone bananas. Sifa zote kwako Mungu muumba. I'm amazed vile unini umba. My love for you has gone Uganda. So sweet. Okay, hello VP. Kristo linifundishanga L-O-V-E. Ndani yake nina H-O-P-E. Mashida zikiniona ziko hello victory. Nilikuwaga mshindi tangu utotoni. Jumadha linifanyiaga winning. Na bado tunashinda juni na Yesu. Vita ni ya roho siya mwili. Kila kitu na nishoni na interest. Kama do bank. Hata wachoraji wani draw back. Sirudi nyuma ni ite drug. Niko full of goals za kufuata mwenye ako above rule of laws. That's my Jesus. Can't live without him. Labda mini kona Eve ka Adam. Bado mini da achieve na baba. Kama watu wana minutes kwa meeting. Akibonga echo ni da second a lot. Do every time I praise God I mean it. Kama second ya watch. To God be the glory. Sichukui credit atakani ambao. Sifa zote kwako Mungu muumba. I'm amazed vile unini umba. My love for you has gone Uganda. My love for you has gone bananas. Sifa zote kwako Mungu muumba. I'm amazed vile unini umba. My love for you has gone Uganda. So sweet. Loving you, loving you.